ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
aljumare tati lewru juillet yo laaɗo junnu balɗe meɗen sappo e jeɗɗi yamre ƴaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joyyi ɗo seno bankasi wettinonoɗo kabaruji ɗo yumor waygalo kanko noddirteɗo Mamadou Ouattara wonto ɓoggui jamɗe to gelle nayyi gonɗe ley laamu bankasi wiyama yimɓele joy en kaɓorɗe kañi en nanni toon fanɗi fof ko yaata yimɓele capantato e nayyi on kañi en keddi ley hen hijande arme mali wakkati nde gandino toon nde du saami e tuna yimɓele muɗen jeɗɗom caami toon wattu joni fedde nde noddita M5 nde hollitiwde hoorejo leydi ndi o tinno yoppa salli nguro le majju yoga e hondotoɓe kay kollitiwde haala tan wawi timmidde ɗiɗo golleji elle kuminiɗe kabaru ɓiɓɓe adamako ko nayiri banggal le lefol sahel ngel wakkati nde batu G5 sahel o waɗano nokku noddirte noksot le leydi murtani nde wattu joni oɓe kolliti toon ɓatakiji mabɓe mbi eɓe kaaja yimɓel wonɓe nde oɗo nokku ndene ɗiwon sembe kabaruji ɗimin joguiñoɗo kikiɗa nde mbi bisimilla moɗon e heɗade jam e deƴere warti toon wattu jonole nokku noddirteɗo bankasi caggal ko nokkule ɗen nanna toon ko yata yimɓele capantato e nayom kañi en keddi le hen hijande arme mali du wakkati nde ɓe gandino toon nde wiyama yimɓele mabɓe jeɗɗom caami toon e tuna ɓen ɗo yimɓele keddiki le hen wattu jono jamare wonde toon nde hakkillaji muɗen immi sanne fa keɓen famtade keɗɗen Ousmane Niali Boudi
yimɓe joguiɓe kaɓorɗe tedduɗe wonnoɓe doppi kapŋaji e dow motoji caami dow guendi gowari gondi le commune Tori ɗum waɗi alkamisa ɗiɗi lewru juillet ndu caggal hibbugol ngalngol aralbar ƴaɓɓina nde e wi yimɓe toon warɓe wadde bonanɗo o koɓe jotti ley guendi ɗum ɓe tawi toon soldage en mali ley memodirgol mabɓe jeɗɗon kedde ke hewɓe mbarmi mobilage soldage en mali nayyi kuɓɓama woni ko yimɓe toon kolliti wiide ɓe ɓeydi wiide du deƴere ana wodi hannden manggal paɗa en ana gondi e daranade ndena ko nokku o bonanda waɗi ñaloma caggal bonandaji gaɗaɗi ley ɗe nokkuje ɗum waɗi alalbare goho lewru juillet ndu ley gelle nayyi ley cercle bankas yo ɗum jami ɗon panga dugu dialay kanda ley commune dialasagu kañe guendi gowari ley commentori e wi yimɓe toon fanɗi fo yimɓe capanɗe taton e nayon kedde ke hen hewɓe mbarmi dabaji naɓama kake ɗum boni sanne ɗum woni ko waɗi ley o bonanda ko yatanogo yo mbarmɓe naɓama suudu dogotoro bankas alkamisare keñen wi seediɓe ɗe gelle kewɗe majje cumama
ɗiɗo bonandaji gadduɗo wattu goɗɗo ɗum laatiki sababu so jamare wonde toon nde ko heewi yoppi nokkule muɗen yimɓele wonɓe toon ɓeddu hakkillaji muɗen immiki sanne goto keɓuɗo so softi wakka nde bonanda waɗano ley ɗeɗo nokkule nde o holliti wiide kake kewɗi kañumen boni toon yimɓele hewɓe du keddiki lene keɗɗemo komo sifir dow hen fato bankasi to dow faccitago Aminata Diallo
ɓe puɗɗiri guelguel pamarel bangue gowari noddirtengel Djibido caggal toon ɓe cuppike ɓe gaari gowari min mbawali anditinde ɓe ka fulfulde ɓe kalanno ɓeɓe jogi kaɓorɗe bonɗe ɓe mobel ɓe gonno hulɓinimin sannen wonnoɓe motugaji ɓe ana kawriddinanno yimɓe Allah subahanu reni min e majjun sanaɗona jaɓe ɗe jaranno e dow kammu to Djibidoni yimɓe sappo e joyon keddi e guendi gowari ni won guendi wondi toon yimɓe sappo e jaago en keddi hen guelguel pamarel ana toon noddirtegel famaddu neɗɗo goto heddika toon e ley ko nammi yimɓe jeɗɗon keddike e haɓɓitiɓe ɓe mobilaji mabɓe nayyi cumama
ɗiɗo kabaruji foɗo mbawi heɓde ɗum dow stati amen whatsapp numéro anni capanɗe jeɗɗi e jeegom capanɗe jeetati capanɗe jeetati capanɗe joyi e goho no noddi oɗo numéro wiyamo mere mere 37 321 pelle kuminiɗe kabaru haqqeji ɓiɓɓe adama en ley lefol sahel ngel wattu joni ɓe mbino wayde jaam e deƴere worri ley ɗeɗo nokkule no ɗum webbini sanne won kabaruji ɗoɓe dokkidu wakkati nde batu G5 sahel waɗanno ley nokku noddirte noksot ley capantati lewru juin ƴaɓɓinon du keɗema kanko noddi remen disclouso yo o goto jottino o kabaruji fedde ɗum woni CIC ACR nde komo sifirdo hen do faccitago Aminata Diallo
le contexte sécuritaire dans le Sahel
ñande fo rafi ndenak ɓuuri ɓeydade les libbi jaguiteɗi ɗi le sahel ngel basiji hakkude jalleji kutteji kewɗi ɗum watta banggal neɗɗako rafi ndenago ana wondi e ɓeydade heɓude civil en ɓe yogaɓe sahabu muɗum jittiraga egga nokkuji mumɓen eɗen gondi e wadde horongoji hollitinde waro horeji gatteɗi fewde e civil en ɓamude e sukaɓe watta ɗum en le guɓe joguiɗe kaɓorde suutagoji yanugoji rewɓe fa wadde fattingo caggal leñi yogaji kañe guɓe jogaji kumini daranade ndenago koye mumɓen sikkitede wiyede ana gollida e guɓe joguiɗe kaɓorde gaɗoje torraji kuminiɓe neɗɗaku ley gol lefol puɗɗi haldude e guɓal G5 sahel ela ana darano kabar baro hakkeji bibbe adama en pa boddum be yalla ana keba biltole itit allaji le di madaraji ana wodi darnaade denako civil en kanya himbe gube nokkuji mubben fa yotade fa baade himbe bisimimbe le lefol c5 sahel darnaade hakkeji bibbe adama en do wadde horngoji e tortaji gattedi fewde himbe di soldats en gatta kanya gube jogide kaborde min daronto du yalla civil en be ana keba yotade cuudi sariya sen ana kashindin ulitaade
c'est la justice pour les civils
wattu jono pelle gondude laamu ode be biibe jaba e fe ko fedde M5 de holiti wiide hore jo leddi ndi o yoppono ko le majjo dunki ande konjotobe kabaruno politiki wori kay koliti wiide dum fu halata no way timminde dum be tinno do fat leddi ndi waylitono wori nyaloma hande dum ko nayiri bangal waylitinde sariyaaji kanye nuyde gonde le leddi meedi ndi sabde dum way wadu toraaji goddi kasen keddamo kanko Boubacar Bokko moko mo sifido hen do faccitango Ali Cissé
le dialogue est toujours possible
kaltidal ana way wadede fa joni jamare de ana hani famude kaltidal nafa mawdo wodi mudo joddo dukindira hakillaaji watta atidalaaji de kemina jogola fay hunde wa biltade sene himbe joddaaki kalda hono wiide samminde gollide laamude nafa wala e mudum dum waddanti dalaaji deejere leedi ndi fay sa hakkilu himbe yogabe gollide laamu yogaaji gollita no haniri joni go hani jamare de joddo hokkindira hakillaaji ndara hono hani wadede fa kabaruuji di mbaylito hedum woni ko hani wadede do e wodeji waraju leedi ngaroji dabere pie do kabar mu on way bildude ko heewi ka wiide samminde gollide laamude mena mel dum jamnaaki
on kebi famu yodun Ousmane Niali Bouli non holitindi wiide murtere musse ngabbe dun timmi leleedi meden di hitan hikande hono fu dum way laata tam hitande ana way soptede fa kebben famtade kebben Aminata Diallo
fu ana wawi laatade sona hitande de laato mere di kalimaaji woni ko keyaado walde saraabe sukaabe jangobe jandeji pamari kany e mawdi amaldo di kollitivide be darni koyde mabbe ekol ngaji gololoji ko he mudun en kany e forobaji di be ceewa no fuditi gurgolleji di worri kero den dawda sako ko masifani ehe
gonga jaati mi yeeli le cuule ko yogaaji jande de fuditi ka mi tawi dabereji bamade do sakko ko nyaw coronavirus o kalda e tabede ton mi mi leti alaji gondi le jande l'école mal joni ana pawi do hitande jande waday de kabar mum darana ka fagasa
directeur national de l'enseignement fondamental hono non kanyun dum hollitiri lewi makko lawi kandi fu bamete fa gollangal yara yeso be dokka nyalomaaji dunde examen ngaji ingadatene mamadou keita kanko mo directeur national de l'enseignement fondamental kedo demo
sini jande l'école hitande mursama edim bon jande l'école mali den gondi emmi jade fami cubo nyalade de imo ngoji di ani wadede ka wattu joni o dabreji dimi gonde bamude e fuditingol jande de min bammi sardeji do bangal janginnde do bembe ande holitinde wiide gollinde wadde ima daraji kewri do kabaruji di
sukabe jangobe jandeji dowdi ka galda e mabbe hakkille be kolliti wiide kambe ka hitare de laato mere burani be dina jogalal gongal hebe hen sabi dum yo bonana mawdo e jande leedi mani kero den docteur Mourike Dambele kanko mo jango jande dowure ko mo sifi hen
jangigol do bembe andede nafa ana fandi do mudum sanne sabi sukabe lekol be ana fandi ko be pamata no janginirte no wattade sukabe lekol be famu en fandi
ko buri milliard ngaji debbe sappo hani hokkede janginobe murtunobe be ka dum e tawede adadu ko wadata exam ngaji di woni ujinaji nay japande jetti temedere e debbe nay sukabe jangobe peccha e class ngaji gadoji exam di
aljumar handen tati lewru juillet nyaw coronavirus o yama yimbele noga en joom leleedi meden di yimbele joom tamtana ma wala fu keddi le hen nyalo ma handan holli tiwdi hebbe nyaw o leleedi meden di dun yeyi fa yimbele ujnaaji di do may temedde di do na chapande jattom en joyon yimbele samtana be dun yeyi fa ujnere e temedde joom en jattom yimbele dun won heddi be le hen be dun yeyi fa yimbele temedde e sappo en jattom hono nyaw o wonde lanyir si jotta manan wonde wadde no dango fewde mo don
Sijo tamani
Hono nyaw COVID-19 o rabirta nge nyaw o ana wawi rabude e memondiral ana wawi hebude tabe wana memondiral fe jati kambar tutade e ko nandi e mudu misalu so nyawdo dojji ma dilli bange mada ana wawi rabude ma anden du ana mbawi rabere tabe e wana memondiral neddo fe kaakol fuugol nyawdo memi sa sala e memudi dun tilda mema gite mada ma hinere mada ma hunuko mada ara wawi rabede nge nyaw COVID-19 o ana wawi wurde eruji kewdi do hebi fuf ka anden labal ana wawi rende e makko dum sabe so wakati fu eden kani tinnaade loten juude meden fa laba lotiren du gel hydroalcoolique ma ndiyan e sabunde
e tamani a
ɓoyata leydi Mali waran fuɗɗude luga gollo dow dardude safare e nyaw coronavirus. Yo ɗum keƴa ɓe nokku humaniɗo luga golla geeci nyawuji e safaje majji, tama hono nokku o gollata, kañe hono o heɓata kabaruji ɗi. Min gara martinɗo on kabaru dow majjuno le acti covid men hannde. Bisimilay mon le majjun.
Nduɗo suudu lugotondu ande ana nokkuɗo sukaɓe gondi e jangguinede kabaru dogotoro yaku. Faaɓe ƴayallo, hono ɓeɗo ande kani yardi yeeso le leydi Mali ndi kañe e le leyɗele ɗe kerdirɗe e muɗum. Kanko kuminiɗo yuɓɓinde ɗiɗo golleji le ɗiɗo lugaji koɓɓinode research clinique o hollitiɗo fuu annayiri bangal dartude pikkiriji e cafaje muɗum. Kanko docteur Oumar Guindo o wiɓe puɗɗi ɗum ko ɓooyi. O wakkati fuu nde ɓe gatta lugaji ɗi furdo eɓe jogui wattumoɓe keeƴi.
Nous sommes sur
won jande mo min gondi wadde do nyaw biyetedo Ebola. Jande ne duubi joyi hani wadde duubi dido bere nde wara fa fuddale lewru juyen beedaade dum. Won jandeji goddidi min gadi do nyaw buubal dum. Min gara fa min ponda safaje chawro buubal tan ledde godde gonde tu dum. Min goni hande do min jokki jandeji di fa hande. Yalla won safara nafore mbawde hebenede buubal
le ndartu gol mabbe gol du coronavirus sebanti do safare anali hen kedde mo faande. Kanko docteur Oumar Guindo ko fido hen.
Won jande gonɗo to momin tili wadde ana wawi tawede le ñalaɗe garoɗe min fuɗɗan golleji ɗi. Yimɓe kollitaɓe wiide ñaw coronavirus o yiyama e mum jande watteɗe mum en. Kan e yimɓe woɓɓe ɓe ñaw gayi goɗɗi hono ni durma kan e nandore mum woni e mum. Ko nayorto bangal jande ñawgaji anda ɗiɗi golle mum fuɗɗi ana heɓa yontere joni. Jande ne duuɓi tati watta.
Le majjun wiyama nokkule nayyi ɓe jogui le oɗon nokku moɓe kani waɗirde lugaji mabɓe ande koɓe noddete research clinique.
Lamdi keɗotoɓe men hande ana dow kabaru majereji kañe nyaw coronavirus. Yo professeur Yakuba Toloba dukke ande geeci nyawuji jaboto ɗum.
Yalla murtereji gaɗɗiɗi won darde ɓuɓɓamiɗo laaɓagol nyaw covid 19 ona. Min taykaki ɓeydagol adadu yimɓe nyawɓe coronavirus. Ngam min dogotoro e juuɗe am mine kani ƴewtade ɓeeɗo yimɓe fami anda adadu yimɓe laaɓoraɓe nyaw covid 19. Le suudu dogotoro ɗo golla min ɗo ka adadu yimɓe nyawɓe covid 19 o ɓeydike. Caggal murtere gande joyi lewru juin ndu. Min kana yeggitidde hoore amin. Farati o ana ɗo fa hande.
Yoɗo katte hande e yewtere men acti covid. Allah holli en jango bati jegi ton. Yalla oɗon rena koƴƴe mon e nyaw coronavirus selle beɗuɗe juuɗe.
Studio Tamani.
Studio Tamani yo paabal laamu leyɗe Suède, Danemark, Suisse e fedde leyɗe Europe.
Sikirab ƴeloɗine les réseau ngaji meɗen to en puɗɗira nokku nodditeɗo kuli koro ko ya tonngaji capantati wattu jonoɓe mbi kuɗɗe ɗe datta muɗen mbati ɗum woni ko suma le nokku nodditeɗo kuli koro ko watta ley henana yafa émilioji nogay sefa ɗeɗo kuɗɗe ɗum woni poɗɗele pharmacie fa yetto sécurité ji kañe ɗum woni trafic ngaji ko nandi e muɗum fo ana ley hen. Soɗum munino kabaru jaggudu wonde to kuli koro to wi jamade tinno wattana koye muɗe hakkille soɓe ƴewa kuɗɗe ɗe soɓe gara faɓe ñamaɓe ƴeewa yalla datta muɗum heddina taki nardanɗo kayiɗo ko yata poubel ngaji noga e brouette ngaji joyyi peel ngaji joyyi rato ngaji joyyi kañe pik ngaji joyyi fa yetto e cakkuji temedere kañe paabira yimɓe no gominiɓe kabaru laaɓal fedde wonde to kayito nde ɓe noddita kay kaw kuma kan. E ndeɗo fedde wiyama wakka nde paaboto nde ɗum woni suudu gouverneur ato ɓe jano ko yata lampadaire ngaji temedere don gondi e faabirede ngallure nde yalla yawa alana heɓe ton. Garan timminiren sikaso ɗo wattu jono botu ko nayiri bangal yimɓe ele maroɓe dabaji oɗo botu waɗi toon koni fana muɗum faɓe ƴewto yalla no ɓe kani ɓiɗirde keɓe yimɓe ele maroɓe dabaji wonɓe toon kañe sottoɓe tew e ko nandi e muɗum. Suudu ministre humniɗo kabaru jagguji le leydi meɗen ndi fa yetto suudu ministre humniɗo kabaru dabaji kañe awgol le leydi meɗen ndi kañum wondi e darnade oɗo botu. Sikiraɗo kattin kikiɗami dow kabaruji meɗen ndi hollitindiwide le leydi ndi fo e mangal muɗum en jooti yimɓe ele ɓe kala ɗon mbawi tawede le leydi ndi fo e mangal muɗum hollitindi wiji lamɗo ren no leydi ndi wuri ñalawma hande o.